ɗo e gari kon ɗon kettino habaru sukaɓe ummatore studio kala gwaddanta on geɗɗiro mone hokka on habaru o Aissa Maddo de mondi Abdoul foof mo Abdoul
jamno alaka Aissa habaruji ɗi e gaddanɗe hannde aso o sukaɓe ummatore wonde no hettini e
nder habaruji ɗiɗi hannde ni min puɗɗireɗe nder wuro Agadez ɗon to fedde leydi mawni hawjine filla joƴƴinol hakkillo fukkingo ko waddani sukaɓe ummatore balla nder yewtere pindinol meɗen min jaahay wuro Kolo ɗon to min giyata gomɓe no awƴo motoji imma boƴƴinoɓe majji irɗi e matsalaji wonɓe giya hano wakkati mumen kantira fijo coñinol ɓalli
a waɗi no filla balla gonko sukaɓe ummatore waddana nder huɓere Agadez
nonnon jaate banniraw fedde leydi mawni hawjine filla joƴƴinol hakkillo fukkingo fedde dental leyɗe tubankoɓe waddani sukaɓe ummatore woygu nder commune Agadez ñandu imma motoji ɗi koyɗe tati heɓuɓe balla kaadu husukaɓe ummatore noon tawanoɓe nder filla ada yawtina ummotoɓe leyɗe mumɓe jaha leyɗe tubankoɓe min kettino ko Moussa Mamma waddani min ko ɗum firtiɗengal fulfulde
million go'o e ujunaji hemre kañum wonno ko sukaɓe ummatore tawata e nder les commune Agadez heeɓi projet gaɗaɗo heɓɓe bonƴita gollal ngal ɓe gaɗanno kawo no fi dilloam ɓen endam hewɓe mabɓe to konna fu mili ko heeɓi ɗum endan waɗa bitigui woɓɓe to konna wi gaɗan kaabu kaabu
guineji boutiqueyal ɓe kokki kan no woodi sakuji maaro o riba maaka nebban sukkar e kosam mi ummintinan tebur an gam humtude muraduji am litira kenana porporoji ɗi koyɗe tati biyeteɗe a deyde ita ko hemu gollirammi gan tefude ceede
ko ɓuuri ujunaji nayon no ɗon no doomi fa warde joni kayndu konna keɓene kule ɗe heeɓa wonƴita gollal ngal yeruno goto e golloɓe e nder fedde joƴƴingol jonde jaam e seyo Agadez haaliri
artuɓe heɓude ɓen kanana kawjoro no woɗiri ko kokka ɗum gam projet on no ƴewtinoyto ɗum ndaara woɗi du no woodi ko watta ujunaji nayo ko heƴi walliteede fuu du seni balla koɓe kokka kam hawjorama no woɗiri projet o no wawi ɓeydande
ɓe
hooreɓe région mo Agadez no jiiɗi kulle ɗe gonɗe ne waɗe yawne moƴƴine gam batte duru duggol e rafi gollal ko tawa e nder région e ndan mo Agadez
joni kuma semen jaaha wuuro maraɗi fedde agir wakkati potiri jande sukaɓe ummatore waddaniɓe balla
Aissa Batu kokkol bar jardi ni endan alal bittiɗo yaha waɗowa ton endan maraɗi yeeso ardiɓe hawju commune on enɗan kam fuu e yeeso saroɓe sukaɓe janggoɓe ɓenɗan se kettinoɗen ko bandi en Mohamed Mamma Siria ni en firta e fulfulde
batu gaɗaɗo o gam hokkude sukaɓe laatiɓe kolli koye mumen e wawde ko waɗi eley jande ko waɗa le pawtiri mabɓe ndi hawritere jangguinoɓe wonɓe le agir cigaba kay gon ko gaɗi ɗum gam waltude sukaɓe ɓen endan Mamoudou Ali Thiemogo kawoni hoorejo fedde agir cigaba
ya eu des ivoires
nder finde nde ɓe gaɗana nde min keeɓi tato aranɓe ɓe min gaɗanoyta batu kokkol mbar jaari e hokkude ɓe guineji jangguirɗe
trois premier de chaque niveau
eɓe kewi janggoɓe collége kañum e lycée heɓuɓe jande nde endan mamman adamu jangguino noon francire l'école Ali ɗan sofo maradi
ces élèves là
sukaɓe janggoɓe l'école ɓe no sakkiraɓe amin noon tawaɓe nder banguere nde ɗum waɗi komin aadi walludeɓe le lewru ndu janggoɓe quatrième e troisième iɓe jiiɗi du gollididde e amin
travaille avec nous
hajja zoueira moussa kanka e waɗaynani fa yetta sanne jangguinoɓeɓe ɗum heeɓa ɗum ya yeeso
ɗoma allah ɗiyamu
deni sukaɓe galano kokke jande waɗate nder poytiri sukaɓe gere no yiilotono min jetti
hawritere jangguinoɓe nde eɓe aadini ɓe tokkat sukaɓe région mo maradi on endan jande nde ɓe gatto hikka nde fuu
Aissa aɗa andi ni natol lokkol waɗi jeɗɗire wittine nde endan fa jande fuɗɗama nder jangguirɗe gon
nonnon bannirawo bannimen Fanta Shamsu yahi nder jangguirde CS Mozam nder gallure ñamay o yiidi ardiɗo jangguirde nden
effectivement ça fait une semaine que
nana ya jeɗɗire majjum ni joni ko l'école maɓɓita jande ɗen fuu no ɗon yehira no haniri nder nokkuji ele cuuɗi jangguirɗe ɗin fuu saɗorma fuu woni heɓaka nder mum min adake wadde e to jangguinoɓe 2 novembre yaade nogay e ɗiɗi muɗum
o 24 novembre
kega fona fuɗɗi tawa batu joɗa kale mum harkodarta wuro ko watta rewɓe sukaɓe ummatore keƴƴori nder balɗe nayyi du ni ko batu gu enɗan watta ɗum waɗana sukaɓe ummatore ekkintinoje yewtereji firta ko ene woodi du fa hande luumo gon ko firta ñama nder balɗe nayyi ɗe enɗa en garto on dow muɗum
joni kuma sai min nata der yewtere pindinol meɗen ɗon to min pay yahugo nder wuro Kolo nder région Tillabéri. Awƴotoɓe motoji ima boƴƴinoɓe majji ɓe ɗon giya saɗor maji sanne, kanɗum haɗi dogginol majji illa ko neɓi.
Habibu Garba haali ɗo ko sukaɓe ummatore Kolo de tawa nder wakkati mo baɗɗaki motoji ɗi andan haɗa, sey kettinoɗen ko o waddi ko firta e fulfulde.
Moteje jata garta jamma e ñalawma fuu e nder leydi Kolo ndi enɗan. Hun noon ko laati wadde ni saɗorma sanne waɗoɓe koyete kab kab, kañum e moƴƴinoɓe koltoɓe pineji ɗin e sottoɓe janɗe moteje ɗen enɗan. Mbiyeteɗo Moussa Garba goto e moƴƴinoɓe moteje.
A terse do nayno,
min mbawta joɗade wuro no tilsi noon min gara joɗade dande lawol Loore ɗon. Min woni mawɗo fittare ne, mi wodana sukaɓe jeegom wonɓe no ekkito gaɗam. Coggu essence waati moƴƴinol moteje ne filla mum haltake. Jom o ɗuɗal fittaɓe moteje ɓen fundi lile wuro ngo gam gbala fu gollal ngal gatta kadi
hay kingte kuli sino
saydu kandu essence sonnanno no heɓanode sanne
lellelelopto kampo poregogi
se gonga wakkatino ko moteje ɗen paddaka feyinde neɗɗo sonnayi no wawi sonnude ko watta bidoji jeɗɗi na jeetati. Amma jon o feyi bidoru worru no waɗana neɗɗo balɗe tati ma nayi. Miɗen eela e gomnanti ndenino hokkanmin yamde jeegon subaka wara yamde jeegon lasara noon ɗum waɗanan min dama gam wallahi miɗen ɗon miɗen tampa sanne
zam wallahi irgo gataɓi
sabara sukaɓe ummatore Kolo no yamiraɓe ɓe daara ɓe gaɗa golle goɗɗe feereje gasen ɗan.
En tant que structure de jeune
ko darta fedde sukaɓe ummatore min naati nder laabi majjum. Se gonga du ardiɓe hawsu ɓen pamminimin ko fi ono ɓurɗum en sembe. Min tokkititta waɗande ɓe tindi heɓa ɓe naata nder golleji ko wawi waddande ɓe ceede.
Horeɓe ɓen jaabakimin hunde fuu e dow fi faddegol moteje ɗe. Sukaɓe ummatore Kolo kayni muñoto fa ñande ndenago warti lawol hokke moteje jaato yaate fuu.
Aysa jonke sey naata nder fijoji coñinol ɓandu.
Defol kupu la ligga ko hitan duɓujinaɗiɗi e lasso hitan duɓujinaɗiɗi e lasso e goo fuɗɗama. Kolo biji leydi tubankoɓe capanɗe jeeɗiɗi imma jeenayi ko lawol capanɗe jeego e jeego o majjum noon. Amma ko hayɗini nder majjum ni woni pelle mawɗe ɗen en goni galano keɓa jalorgal. Misal PSG attidi imma fedde Manchester ni heɓi jalorgal ɗiɗi imma goo.
Aysa Zinedine Zidane ekkitowo Real Madrid ni nanayi belɗum rafi keɓol jalorgal fedde de ende ni wakkati de lati doyno e Shakhtar. Shakhtar heɓana jalorgal do Real Madrid 2-3. Fedde Bayern Munich tawrani kupu on enden kandu heɓi jalorgal do Atlantico mo Madrid 2-0.
Ɗo min kantane o habaruji amin ko sukaɓe ummatore. Mi yetti kettinaki on kettini min nde on gueɗi hettinago habaruji on dow lay RTL 3 ɗiɗi e mon joyi.